This is a coma.
Yeah.
When he was here.
When he was here. Now
asubuhi. Niamka. Hata jioni. Wewe ni mwema, say.
Wewe ni mwema, Bwana.
Nimeziona fadhili zako kwa macho yangu. This is a coma. When he was here.
When he was here.
Abinela.